Christmas, lelo Christmas, omwaka omuggya, leka gube gwa ssanyu. Christmas, abange Christmas, omwaka omuggya, leka gube gwa ssanyu.
www.mp3ugandanmusic.com